It's Demayax and the Beat.
The best music in the time, man. King Lazy Captain is not the one. Bad money music, King Lazy original. For your Bimi Dabaru, Ukwe Toru Dragoni. Is it Tori Kufu Angwe? Tayo you and I side this. Ayole body ni kwa, ayole daily. Tanoba ukwe ke ni kofo. Ayole body ni kwa, ayole daily. Tanoba ukwe ke ni kofo. For your Bimi Dabaru, Ukwe Toru Dragoni. Is it Tori Kufu Angwe? Tayo you and I side this. Ayole body ni kwa, ayole daily. Tanoba Body ni kwa yo le daily tanoba ukwike ni kofo ukuzi bati arukia ya kinyako ukuzi bati ka ukuniruiza Maria ukuni piadikia Maria ukuni piadikia ukule Maria tarini yo zazile Maria tarini yo Maria ukuni piadikia anyi vitamile anyi baini kitamika nika nyiruri panya lutako nyazi nyaru nyade tole anyi nirika kasa anyi tito tiga miku wabuzi nyami ya pire na ya teto de ame. Kole ya Bimi Dabaru ukwe toro dragoni isi tori kufu angwe tayo you and I fight this. Ayole body ni kwa ayole daily tanoba ukwike ni kofo. Ayole body ni kwa ayole daily tanoba ukwike ni kofo. Kole ya Bimi Dabaru ukwe toro dragoni isi tori kufu angwe tayo you and I fight this. Ayole body ni kwa ayole daily tanoba ukwike ni kofo. Ayole body ni kwa ayole daily tanoba ukwike ni kofo. Didi body ka idea area alure odaru na silemwe eri to alure epata itisi ina to alure chariti ya basafu ni alure di. Rukia ya kinyako ukuwa duze ya tikosa kupiane okuma tati natadili madia yo jonyi ya tadini tadinele niso mtikiri bari kuso ingone kaki usadaru wako lini yako kayo ndota nyai teleri teo amalaika rabatiri ni kuichasi ulure ya govu wao anyi motrasi batiri bari sore kinyasi. Ayole body ni kwa ayole daily tanoba ukwike ni kofo. Kole ya Bimi Dabaru ukwe toru dragoni isi tori kufu angwe kayo you and I side this. Ayole body ni kwa ayole daily tanoba ukwike ni kofo. Ayole body ni kwa ayole daily